Duke, no shake nasa, watoto nazingua. Acha nwache vitasa, wone ntakavyo pasua. Haina kukenua, haunijui ama unajua. Machizi wanantabua, na squeezy na wakamua. Mini juma chapua, toto wa mta. Vipodozi staki, rangi yangu black ikamka. I'm original, ni truth, booth na nuka damu. Mjanja Tony paka bush, kush pokia salamu. Bongo na mimba za rhyme, zinazaliwa stanza. Na usongo kasimba dume, jitume, zichume kwanza. Kidume na rusha stoni, limfume aliyejibanza. Kuna nkupune, msukuma, msukume, rudi mwanza. Choko shari, njoko pisa, tasiogopi. Na shangazo noni this, wale walo noni copy. Na wa scratch kama CBB, kwenye LP. Na nisipochana mi, whom you think you will be. Wanataka nizikwe, sanda nivikwe, nifiku mauti. Achi ngathipike, stanza niandike, sikike. Salty your brain, I think slow. Awezi kupambana na chano, na chano sana. Ndomano na get blow.
Nitabaki juu, kwanza na rhymes, nye na flow. Kwenye mziki huu, weni bwana mdogo mini bro. My stereo, I never gone stay down. My stereo, toka mla, na break it down. Nitabaki juu, kwanza na rhymes, nye na flow. Kwenye mziki huu, weni bwana mdogo mini bro. My stereo, I never gone stay down. My stereo, toka mla, na break it down.
Na wapeleka mkuku, na swaga za kiswa kinge. So na chonga kaka suku, pige buku njoni pinge. Na watrap ila mtutu, MC nilebobe. Niko sharp woko butu, sithubutu kukompare. One color kidube, machizi msidate. Hunelewi kama Ruben, bado po kindegate. Mungu mbabriki mama kwa mana she has a for me. Wabino na lumbana na mandiko wa yasomi. Masnisha wakomi na wakonka kawangoni. Mashine mkononi, zaidi ya vikosi vya Joseph Kony. Mili bitha sokoni, harmony msafishe mboni. Na mini na madini bongoni toka utotoni. I'm the daily dream. Omba ngatika ulimi, so yule buwanako tozu kilalo na nyota mimi. Kani bless Mungu, utani liganisha na nani. Mini zaidi ya mzungo lo kufananisha na nyani. Na wapoteza wasani wa mama, cheza drama ya Obama. Mtaka kibuli chine mwamfuli wa Osama. Mitena nitanguli, so nikipia mnachotema. Na kama ulitega skuli, wezi lewa nachosema.
Nitabaki juu, kwanza na rhymes, nye na flow. Kwenye mziki huu, weni bwana mdogo mini bro. My stereo, I never gone stay down. My stereo, toka mla, na break it down. Nitabaki juu, kwanza na rhymes, nye na flow. Kwenye mziki huu, weni bwana mdogo mini bro. My stereo, I never gone stay down. My stereo, toka mla, na break it down.
Brother Patrick, wanasema na sound kama incredible. Kwanga wakatisi binadama mwona cannibal. Crazy boy, nchapogawa, haina kuchachawa. Piga kimia ni kuweke sawa. Demu na mshuti kama geeks. Nesabie magoli, haina longwa, haina fix. Utamaliza soli, sadiki usisadikike. Na ndoto za bongo politics. Sitaji ndumba, cheki mchumba na virali mix. Tepu ya lunduno, wote quiet, nani Clyde. Na beba MCs kama Orbit, na beba Planet. I run it, toka M Laboratory Studio. Niko top, see you when you drop, kama Coolio. Sumizi kichwa kwenye flavor yenye bongo. Mchango na pobana, peko na pambana bila usongo. Haina mana, sifanyi maigizo kama jongo. Na ntabaki real, baka dena rudi kwenye udongo. Na kaza buti kamanda, saluti na unasanda. Nipe wanchu kwa sifu risa, nturi na gonga manda. Mindo dawa tungo zangu reply. Wazi toka hauna mbao, si believe you can fly. Chatnondoku.
Nitabaki juu, kwanza na rhymes, nye na flow. Kwenye mziki huu, weni bwana mdogo mini bro. My stereo, I never gone stay down. My stereo, toka mla, na break it down. Nitabaki juu, kwanza na rhymes, nye na flow. Kwenye mziki huu, weni bwana mdogo mini bro. My stereo, I never gone stay down. My stereo, toka mla, na break it down.